shoot. Massacre the boy. As you know, one man. As you know, I said burger.
Hey, your trunk.
Oh yeah, you make a ton of bunk like them, bunk like shape, man. You love to see, you know. Hey, gymnastic at the bow, a poo and a mastiki. They come on beer with BB. Like a good kiss and Yavuka DT. Big yes, the Akaniba Rooks and Nikatiti. Kirikiki, Usikutuna Kuchi Kuchi. Yena Kuchuka Fisk. You can look at the Kuchi. Yenika Kosa Usiki. When the Waku Binya Binya Matiki. Kaka pipi ni kaka tafuna kama bigichi. Oh ya usiku kucha. Oho, 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 oho.
Hey, be your trunk.
Shoo. As you know, hey, alijifanya kichecheche. Kumbe mimi mwenyewe nina makeke. Nikabadilika kama machete. Nikampa lugu la kipepe. Alileta za kuleta. Analiza vipe tunasema tunakesha. Jina mpese kwa nimando wana teke. Teke, teke, haina kuchesha. Ishu. Alileta za kuleta. Analiza vipe tunasema tunakesha. Jina mpese kwa nimando wana teke. Teke, teke, haina kuchesha. Kesha, kesha, kesha. Zile, kiri kikiti. Usiku tunakuchi, kuchi. Nina uchuka fisi. Nikinokiwa siki fichi. Zinikakosa usikizi. Wende waku binya binya matikiti. Kakataka pipi. Nikakata funa kama bigichi. Oya usiku kucha. Oho, 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 oho.
Hey, hey, I do know what I'm about.